of the Red Ones.
Inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso, yeah, 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 yeah. Nina moyo ngumu jiwe, try hard kunipiga mawe, nikilusha mkuki, amini ya lazima ninasema wewe. Navoguluma kama radi, wanasema I'm the beast in the city. Sibatishi life uchoni choni, navodu ninafanya moja smarti. Sifanyi skendo ni hiti, na haso nipate liziki, na kumwamini ya jalali. Jasho langu wabaliki, na kumwamini ya jalali. Jasho langu wabaliki. Inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso.
Siku isi vijana, amependa ujana, eti, life, betting, imewapea job. Kasi ni kuranda randa huku mtaani, wamesahau vitu vya dunia sina kutesi kipita. Najiasolia mwenyewe, siamini mtu, najiaminia mwenyewe. Mola nipe ujasiri, life yangu iku estare. Mola nipe ujasiri, life yangu iku estare.
Inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso.
Nimechoka landa tanda, nataka niwe busy chapa wela, niwe busy chapa wela, hata kama ya kibanda. Sibola hele na ingiza, life, sonye shiki sogo, nataka niwe ngumu kadimanga. Naona bali na digagas, kulima lima ya nitinga, nopiga shoki ya nistima, cheki wengine washa zima, ajalibu saka hela, zani ona za potea. This nimejaribu mala saba, nikafeli mala sita, nikaingia ya kampuni, mladi tu kujituma. Life yangu hasola, kupata kukosa like a gambola. Life yangu hasola, kupata kukosa like a gambola, like a gambola.
Inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso. Inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, haso, inye wale mahasola, wale wanajaminia mahasola, haso.